Kikamarade za komi pesa ya solo Kikamarade komaka sebondeko Esengeli koboya matongi Esengami kotika mobulu Mindondo kezamabe Oko minde kowela, mosolo yona baninga mabe Awa makama makwele liyo, ozongeli baninga soni Ozongeli baninga soni
Soni.